Hello, yes, I'm genius. Moves a chitty chitty lit on the beat.
New love, only love is a ex. And the way you talk, you make me to feel relaxed. And that's why nowadays, si jamila si tablets, sa space zendi komana. I do call like a princess to my face. She's somebody. Oh, yanzo ganya, okuva kumacha. She's somebody. Oh, yanzo nyusa, paka webu ziba. Na chikute kabite, kusaba ye wongu pano tebu chano sura u.
Teburicha.
Teburicha ngako vute mkoli geza nuncha wanange sinibida u.
Tisobola.
Na chikute kabite, kusaba ye wongu pano tebu chano sura u.
Teburicha.
Teburicha ngako vute mkoli geza nuncha wanange sinibida u.
Nachi good de ken kusude le katuli ama sapesi patai madewude nemzeye ya tegete kwa galaru verera togana kwa tabendera nemuchidon kurengera zengero ze twagera mukama mpate chengera tobacha ya tebogera sumurula teyongera woma wenkunywegera togana bounce chikole twice wambonyala izoli nice ya tekikoli wise kanyenye paka wanso balage kukirasi zizino. Yes,
na chikute kabite kusaba ye womu pano tebu chano sura u.
Teburicha.
Teburicha ngako vute mkoli geza nuncha wanange sinibida u.
Tisobola.
Na chikute kabite kusaba ye womu pano tebu chano sura u.
Teburicha.
Teburicha ngako vute mkoli geza nuncha wanange sinibida u.
Uptown.
Every day she calls me daddy, honey. Atenga nange mwoyita mami, honey. Plafu seba rongo. Like a kinabobo, kafune ya kazinga, I said a day, me and you my baby, we get a door. She's the only queen, your face is a obute, na chikude baby, ya mazima kukute.
Yes, be my best friend, we do the 20, that to the end, nemu keta jaji, njali jange bibie biendi, matera wendi, ati na windi, ono yetanywa na mi. Be my best friend, we do the 20, that to the end, nemu keta jaji, njali jange bibie biendi, matera wendi, ati na windi, ono yetanywa na mi.
Na chikute kabite, kusaba ye womu pano tebu chano sura u.
Teburicha.
Teburicha ngako vute mkoli geza nuncha wanange sinibida u.
Tisobola.
Na chikute kabite, kusaba ye womu pano tebu chano sura u.
Teburicha.
Teburicha ngako vute mkoli geza nuncha wanange sinibida u.
Uptown.